Away finish the line of a person will have thought. Mend of thought. Another
Televini, a captive raffle.
Televini Gilmover Batani. Kurdi Sagar said the temptation of the Kasukasina causes a quarrel to Palamo Kanjurunjara. Kurdi Sagar said the temptation. Rikicha.
Urjii sagal saddeetam shani.
Riqicha suqqaan ergitanii duraachiin immoo lakkoofsa tokko irratti galmaa'uun kan jiru hin ta'a. Lakkoofsa sadii irratti immoo xarachuun kan jiru hin jira. Lakkoofsa sadii irratti yoo tuqxanii carraakkisanii yaaluu guddaatu sirrii dhiyoo dhufa. Tikkeetta kan qabdanii carraakkisanii yaaluu dandeessu.
Ayyeessi.
Ayyeessi galatoo.